Gritela nesha elizala senotali Ngoba mina notali kukukela siyakhona Gritela nesha elizala senotali Ngoba mina notali kukukela siyakhona Noma bengakhuluma bonke abathanda Kodwa mina notali asizozo zaphela mina Noma bengakhuluma konke abathandayo Kodwa mina notali asizozo zaphela mina Ngisho sebekhala izinyembe zingeke sahlukana Ngoba intando kaJehova
Sebethu ufisile umfake ikomondela Ujula sebethu ufisile umfake ikomondela
Seven.